ulmay caalamka sheegane adduun weynaha sheegane dowladda dhexe sheegane anti muslim eho sheegadaas sheegane soomaali ee sheegane ili wala meelu kutii wal jar ahayn laakiin la dooradiin abduqaadir aftiyey hoogdani ma qoon yahay lama sadex saamiin ma doorasho galaan samaneen ee horaarii sadex saamiin ma doorasho la galaa may qabaaylada kale maalgeedo ee galaayeen una hadii walniin ujeedinay u lahayn may sadex saamiin ma doorasho la jiri
ana way ka tirsanahay ergidii bakool tumaan ila ma qof ahayn wayn qodayne abdulqaadir aan qodayne man qodayne laguna nin qodayne ya okke kayna qaadadi kaalimka ihiini kursigu sugee hooganna ka qaba ma ka qana isiniini wal alla wala intu ku dhii oo dhabaate inta dadka deere shariifada ngaridi usun taal
sod misti badati abashada sod tisti badati lanka ana codkay qaadadi lanka ana codkay qaadadi wala usiga qaadi ila hasara ana wali liin diiday in wal tirsan wara qoosi liin wadi meelna ka tartarayiga hada lahayd for example kale sin international community dawladda dhexe wala siyay jawaarina la hadlay jawaari wali laha arintana faragali dawladda dhexe aad hadal ninka jarta arintana faragali wariya ka faragali yaasi dukumenti wali haye oo media amin ana doorashadaas diyaasi oo dadka in codeeyeen dukumenti ay lahaay wali adduunka oo international community hada ku dheerada ida ma jirtiin inaan la transparency la soo diin transparency la soo diyaa fadana dadka liin doorada gudiga doorashooyinka meelan corruption ku jira meelan la corruption ku jira ana ilaahay aaminsana walaa anaha in baah ka qanaacay laakiin qanaacad ma jirto anoo qanaacsana ma habban.